Moi, Guissard Jean-Luc Rosy Jules Guitelin, je jure solennellement de garder fidélité et de porter sincère allégeance à la République du Rwanda et de respecter la Constitution de la République du Rwanda.
Uwo ni umubiligi urahirira kubahiriza amahame n'inshingano bireba umwenegihugu mu Rwanda. Ni nyuma yo kwemererwa ubwenegihugu bw'Ubunyarwanda, yari kumwe n'abandi bagenzi be batandatu bose bahawe ubwenegihugu bw'u Rwanda, babusabye baciye mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Bwana Vincent Rwamwaga, umukozi w'ikigo gishinzwe abinjira n'abasohoka mu Rwanda, gifite inshingano yo gutanga ubwenegihugu yibukije ababaye Abanyarwanda amwe mu mahame igihugu kigenderaho kandi nabo bategetswe kubaha.
Muziku cya mbere ari ubumwe n'ubwiyunge. Cya kabiri ni ukurwanya ingengabitekerezo ya Jenoside n'ibyo igaragaramo byose. Irindi hame ni ukurandurana n'imizi amacakubiri ashingiye ku bwoko, akarere n'ibindi.
Ku buyobozi bwa Nyarugenge, kubona abanyamahanga bemererwa kuba Abanyarwanda ni ingufu n'iterambere ku gihugu. Madame Kayisime Nzaramba ni meya wa Nyarugenge.
Mu baturage twari dusanzwe dufite 284,000 na 300 isaga, kuba hiyongereyeho abaturage 7 ni imbaraga twiyongereye, ni amaboko yiyongereye mu karere, ndetse turumva ko hari n'ikindi bagiye kutwongera mu bijyanye n'iterambere ry'abaturage bacu ndetse n'imibereho myiza yabo. Ndagira ngo munyemerere ngaruke ku nshingano mu kanya twakiranye indahiro yanyu. Ni ikimenyetso ngira ngo mbibuke ko n'inshingano nk'abanyarwanda mwahawe zo kugira ngo dufatikanye twese kugira ngo twiyubakire igihugu cyiza.
Ababonye ubwenegihugu bw'Ubunyarwanda bose uko ari 7, kuba buri umwe afite umunyarwanda bashakanye nicyo cyafashwe nk'ikiraro kimugeza nawe ko kwitwa umunyarwanda. N'abagore 4 n'abagabo 3, 2 bakomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abandi 2 mu Burundi, 2 mu Bubiligi n'umwe muri Senegal. Mu myaka 5 ishize ni ubwa mbere Nyarugenge yakira abanyamahanga benshi bemerewe kuba Abanyarwanda. Madame Angeline Simile Bagalwa akomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera igihugu cye kitemera ubwenegihugu bubiri, yatubwiye ko yiteguye guhara iby'igihugu yavukiyemo byose.
Sasa nimeshikapa Rwanda kunapita myaka 5. Iyi nationalite nimeipata kupitia mume wangu.
Aragira ati kuva ngeze mu Rwanda hashize imyaka 5, ubwenegihugu mbukesheje umugabo wanjye ukora hano mu Rwanda, igice kimwe ni umunyarwanda kandi ni umunyekongo, ni umuganga, niyo mpamvu nanjye nashakaga ubu bwenegihugu cyane. Rero ubwo mbubonye ndashima Imana cyane. Nari narategereje iminsi myinshi nishimiye kuba umunyarwanda kazi, ndishimye cyane cyane rwose.
Nafurahi sana sana kazi.
None nyuma yo gutanga ubwenegihugu bw'Ubunyarwanda ku banyamahanga, ushobora kubutakaza we byaba binyuze mu zihe nzira? Bwana Rwamwaga, mu binjira n'abasohoka,
agaragayeho nk'ingengabitekerezo ya Jenoside cyangwa se agaragayeho guhungabanya cyangwa se ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda? Murumva yuko nk'ibyo bintu ni ingingo zikomeye, ni amahame akomeye igihugu cyacu kigenderaho.
Itegeko rirebana no gutanga ubwenegihugu mu Rwanda ryasohotse mu 2008 rijya mu maboko y'abashinzwe abinjira n'abasohoka kuva mu 2009. Kugeza ubu ikigo cy'abinjira n'abasohoka kirabarura bamaze kubona ubwenegihugu bw'Ubunyarwanda 515. Bimwe mu bishingirwaho mu gusaba ubwenegihugu mu Rwanda ni uko ubusaba yarashakanye n'umunyarwanda, kuba akomoka mu Rwanda yabaga mu mahanga, kuba ashaka kugirwa umunyarwanda cyangwa se wavukiye mu Rwanda. Icyakora hari aho bijya bisa naho nta mananiza ya hato na hato akunze kugaragara muri uru rwego, bitewe n'impamvu runaka hakunze kumvikana biswe Abanyarwanda binyuranije n'amategeko, nk'abakinnyi b'umupira w'amaguru bagiye bahabwa ubwenegihugu nyuma bikaza gusakuza. Abashinzwe abinjira n'abasohoka bavuga ko iki kibazo kiri kunozwa kubera umusanzu batanze, bakazemererwa kuba Abanyarwanda biciye mu mucyo. Bagira ubusa, ijwi rya Amerika, i Kigali.